Awulingana ubunsizwa Insizwa nawe insizwa mfana Insizwa lene isiqhaka mina Lene isiqhaka wena Awulingana ubunsizwa Insizwa nawe insizwa mfana Insizwa lene isiqhaka mina Lene isiqhaka mina Aze ngayinsizwa mina Aze ngayinsizwa Yeyi insizwa Aze ngayinsizwa mina Aze ngayinsizwa mina Yeyi insizwa Sengadlula mina
Yeah, I can't tell what it is.